omubiri 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 gwa Kristo omubiri gwa Kristo tuyimuke tusechimu tukolerewa tubere bumu tukolerewa tusechimu tukolerewa tubere bumu tukolerewa oh 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 tuyimuke 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 tusechimu tukolerewa tubere bumu tukolerewa tusechimu tukolerewa tubere bumu tukolerewa enjawukana tuzisuule obunnanfuusi tubusuule n'amalala tugasuule tebiweesa katonda kitiibwa obwakabaka bwa katonda sikulya na kunywa na kweraga obwakabaka bwa katonda bwe butuukirivu olubeerera tujje gy'ali n'emitima egimenyese ayagala mitima si bikolwa kebera mitima oh, oh. Tuyimuke tuyimuke tusechimu tukolerewa tubere bumu tukolerewa tusechimu tukolerewa tubere bumu tukolerewa abajemu kyekiseera mwenenye ekisakye nga kikyaliwo okulokola n'okuwonya ababuze obutazikirira ab'oluganda nammwe mwanirize abo bonna abeenenya kama waffe Yesu bwe yali ng'agenda yatukuutira okukolera wamu okwagalana kusonyiwagana kusaabiragana omubiri gwe bwe gutyo bwe gukula ne guggumira obwakabaka bwe butyo bwe bunywera ne buyitimuka tuyimuke 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 tusechimu tukolerewa tubere bumu tukolerewa tusechimu tukolerewa tubere bumu tukolerewa tubune wonna tuwangule wonna tufuge wonna tuleke kuwa mulabe kakisa otuyuzayuza tubere ng'enkuyege tuzimbe omubiri gwa Kristo oh, oh. Tuyimuke tuyimuke tusechimu tukolerewa tubere bumu tukolerewa tusechimu tukolerewa tubere bumu tukolerewa bakade basechimu tukolerewa tubere bumu tukolerewa tusechimu tukolerewa tubere bumu tukolerewa basumba basechimu tukolerewa tubere bumu tukolerewa tusechimu tukolerewa.